Nangumsholo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle wesweti malavo. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Ngithandile nanomu mongazi. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Ngithandile nanomu Ngicela ungiphathe kahle wesweti malavo. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Ngithandile nanomuntu mongazi. Uthando lwethu luvutha ngithandile nanomuntu mongazi.